bose baka sasa moto shawaka mambo nayofanya sana navuka mipaka vitu navyotaka mwezenu na data tena anasema ti hawezi kuniacha mashaka usaliti sasa mimi na mwanangu yani ni kama mapacha shemlake sasa kitu walipapa anazima taili niweze kuchapa ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi ya navutia na shindo kuzika tara za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah yeah tena kini misi ananipatia msisi mkoa mwili unaningia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah yeah yeah, yeah, yeah. Kiukweli ana mambo mengi mwezenu ntadedie
ntadedie
anavyo nipa vya bara na zenji mziki toti na uonja kochi anaenjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki atoti na uonja kochi anaenjoy sana mbaka napiga makofi kama siyo gopi ukorofi kafunga milango kwa maana siyo ndoki ndo hivyo yani ndo hivyo shemlake anataka tusho ndo hivyo njama ndo hivyo ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi yeah, navutia na shindo kuzika tara za dunia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah yeah tena kini misi ananipatia msisi mkoa mwili unaningia huku tunapoenda jamani sio sawa yeah 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 yeah, yeah. Ulala lulu ulala lulu ulala lulu ha tuendelee ama tusiendelee
tuendelee
leo ama tusiendelee
tuendelee
tuendelee ama tusiendelee
tuendelee
tuendelee tuendelee ama tusiendelee
tuendelee
Lea matusi endele
Tuendele
Tuendele matusi endele
Tuendele
Tuendele Tuendele Amigo.